Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe ono e jam ono e tampere korkaji hande e 23 lewru juillet 2014 yamde sappo e jeego ƴaɓɓuri misilma capannanayi e joyi le studio tamani ɗo ena maison la presse min goni on kumpititta hande dow rafi humpitidde yimɓe dow kaldal algéngal ena waɗi sugullaji e yimɓe hewɓe baali jama kurɗe kolliti laamu o waɗi boopi kewɗi partiji politique ɗi ana gondi e jakitade gila beyte hande o ena sériyaji nano latoltoɗi ɗiɗo partiji luttodirɗi wawade biron walde dogotoro médecin inde nden no kañum heyɗintinama yimɓe sappo e ɗiɗon goni hooreɓe mayre hoorejo walde jañili hakkaggitaɗi mali o enno silminiɓe beete hande hendu mawdu immike kidal hankin kam ministre o heeɓi hentiɗallaji mawɗi nden hewɓe mabɓe mbarmi ɗiɗon ɓuuri fuu nawnade kina lelnoya fa dogotoro en mabɓe gawonde bisimilla moɗon studio tamani dental baali jama leydi ndi ena kolliti sugullaji mum en gam kumpitaka fa hande fayi goto nden kumpa fuu iwanali ɓe ena iwde kaldal algéngal ena ɓe kolli e hakkillaji mabɓe gouvernement o worti lawol Issa Fakaba mo landodiri e kanko biyetere Bakary Doumbia hoorejo dental baali ɗe gana jeeyal laamu o ena keɗe ɗen barke sisi
sa ƴeewi ko footi yontere woni ko e laamu o e yimɓe murtuɓe ɓe ana wondi e jiidal ɗum woni to nokku Algérie ka fa hande en keɓan hen faamu wiide ɓiɓɓe leydi ndi wala fuu ko andani dow jiidal mabɓe ngal saabu de minen ka sa landike men laamu o ana hanuno suɓade yimɓe kanuɓe humpitidde ɓiɓɓe leydi ndi dow hono ɗi golleji gonduɗi e waɗede do nokku Algérie to hakkunde laamu o e yimɓe murtuɓe ɓe ka minen komin domidede fa hono jiidal mabɓe ngal sakito e sababuji mbawɗe yaltinde leydi ndi ley ittiɗallaji wala fuu ko minen min mbiyata joni minen min dooma jaabuji jiidal mabɓe ngal so min gaɗanam min kala komin hani halde
kanko biyeteɗo Djigiba Keita mo PPN anditirteɗo PPR mo parti PRN o holliti Issa Fakaba wiide hoorejo leydi o jaati humpitino yimɓe ko yaata lebbi tati hande wiide yeɗɗoɓe muɗum haalaji ɓe en gollirtano haniri PPR wi fa ndenno hande wala ko wayliti saabi de neɗɗo fuu humpitaka ko wondi wonda e muɗum ɗo ana wona gouvernement o wona pelle murtuɗe wala fuu ko hunde fuu komin gondi e muɗum haaldan jeekoro wala ko anda keɗoɗen barke sise fa
iɓe ka hollitino wi tugorgal tendinigal laamu makko ɗum waran laato hokkugol kibaruji ɗum woni hono humpitidde o haali ɗum ko foti lebbi tati joni ka fa hande sa ƴeewi a tawan ɗum hono yeɗugol kabaruji na hokkugol kabaruji wala fuu ko bilti ley majjum ɗum laati sababu joni ɗo gonɗen ɗo ɓiɓɓe leydi ndi wala fuu ko andani dow jiidal gondugal e waɗede to nokku Algérie to wakkati joni o amenen min nanni hono yimɓe jaaɓe ɓe si neɗɗo fuu anda e mabɓe dunki en eɓe gana dunki en fuu anda e mabɓe ɗum laati sababu joni so tiɗallaji naati e hono humpitidde ɓiɓɓe leydi ndi dow golleji gonduɗi e waɗede to minen min diidi laawol amen hono no andirɗon ni hono minen luttodirɓe e laamu o ɓe e yimɓe haalanani en e kamɓe gonduɓe e laamu o ɓe min fuu meɗen jinno min joddo min dokkodira hakkillaji min itta laawi ɗaato sababuji mbawɗi yaltinde leydi ndi le ɗiitiɗallaji yela hono minen luttodirɓe e laamu o ɓe ɗum woni hono jiidal gonnugal e waɗede to Algérie to ngal sakito e lobbere leydi ndi so tawi eɓe dow laawol lobbol
PPR holliti fa hande gouvernement o wala ko haalata ministre yeɗɗoɓe haalaji biyeteɗo Mamadou Camara oɗo salike notade ɓe fa humpita nden no sakiraɓe tinni nden no noltinomi miijoji moɗon e hello facebook studio tamanigo en nden no on jarama e heɗade talkuru jeygal min jogui ɗo en fa ɓiɓɓe mali fuu kumpite ñande kala dow hono ko waɗa bangal kawral ministre yeɗɗoɓe haalaji o e ministre kaldal heeƴima nden no ñalade tottodiral hakkillaji nde jande waɗa mamde 24 yaade 26 lewru juillet nden no 2014 ɓe mbi paale congrès ɓe mbi CICB fa donki en bangal woldeji basiji ɓe mali e caggal mali kala dawrida anniyaji puttuɗi hono ñiɓinde jam kawral nden e leydi meɗen ndi caggal jonde wande Algérie nde beete o sériyaji keƴanaɗi partiji politique lottodirɗi o e laamu e enne ɗi ƴewtete député en ɗi fa ndenno han kode faɗi keɓa sellinede ɗi sériyaji poti latanade ɗiɗo partiji wawade ndenno banggal démocratie e kewal partiji certuɗi ena hoorejo goto tan wi an taɗi caggal joni wonko Oumar Diawara kanko mo parti plan mbiyeteɗo ndenno plan participative o kanko wonko o faccitani Imrana Kilumaye ko keɗeɗen barke sisi
nous avons des inquiétudes
meɗen mbemba fa
hanne
dum woni hono menen lutondirbe e laamu oobe sabe kambe gondube e laamu oobe e be mbaawi wadde hunde fu ko welbe li assemblée to attawan be ngaran tan be jippoton leedo be lando ko woni hakkillaaji yimbe kaaso be ngabbiti dum woni hono to assemblée to be jaha be ngotto e sariyaaji di no dum welribe sabe sa taykiti ka attawan hono kambe gondube e laamu oobe kambe jaali li assemblée o dum wadi so menen lutondirbe e laamu oobe meden jidi haybude hono golleji mabbe di fa bibbe leedi ndi fu anda wiide mali ana jogi lutondirbe e laamu mbawbe durde buure leedi ndi fa to i mali tawafu naftoro nafa dido golleji
mali wa l'extérieur du mali
maru ag mohammed ibrahim haydara kanko mo horeje nanno jalleni kaggita leedi meden ndi beta hande nanno doktore en be walde mudun je be je wono doktore en be medecin leedi meden ndi je humpitoyde mo do golleji mabbe kejanaadi be kalfinaadi kala barke c'est lamdondiri e lansana fofana horeje walde medecin en mali na kreden ousmane diko
nous venons
men jidi e horeje mawde mere men kalanima ko walde de wawi gollande yimbe gallu kanyi e kredu hawjabe le lamu makko horeje holliti o fami o wallame jaginaali majju yo wayde warde caldi e li golle fewde e famminde kanyi e birde golloobe amen faabe dadda munyal no be jogorto nawniibe yo dum woni manda walde docteur en fa teddengal wade nabe e li golle
bet hande ministre jande e sondu woni yettande humanindu jande ndu kala puddi hono tottundiral hakkilaaji dow ande kabbeede e jande wurwur kanyi bindi fa yotto e hisa dereji balli faadi di en paaboto yaafinde golleji janginoobe lekol den Ousmane Diko landondiri e Pierre Say kanko mo kejjado UNESCO kedden Ousmane Diko
c'est fital ki fami namen no mekani mo inirde goddi janginirdi dundu batumo wadam fa pati fay hunde yebe biden tajori di talki ballan gollabe ministere jande leedi membe fewnude goddi balloji no janginobe bedorto famule kilasiji yo talki pacintinoji no bindi e jande fa wadde janginirte jande mawbe e be keban lati lekol beedu an jogi ngedu e leedi italki mu inteli
denno kenya jalleni kaggitaade di en nan kanyo e service kumani do darani hunde fulo kabaru jalleni e lemedde di poddi jande do honja golle ima gol golleji hakkunde laamu o e region ngaji mali di en hejaabe region ngaji di en kala e dunke ande hewbe kanu bangal haggitere laamu be ka fu kawriti to be landondiri ton kanko beete do barke sise landondiri e kanko beete do samil jara jokko mer commune naybo bam ko do eno kede barke sise
dum waran simbinde dum woni hono golleji kumini ngaji di le bangal yirwere sabi so on taykiti ko on tawan hono projet ngaji yogaji ana wara jogidi sembe faasanne di komini ngaji di wawtata hay hono tabintinugol ndudo talkuru ana wawi latade sababu komini ngaji di hokkondira juude fa yottaade region ngaji di gollida le bangal yiriwere ha menen ko men jonnoride pati ngaldo jidal dun lato hono jide meden bettide sabi so wakkati mudo jabbiga tan atawa hono direji di tipitama atawa hono golleji tabintinugol mudun ana tanne faasanne meden jidi so di talki tongama de talki di tonga fu hono golleji di tabintine lawlaw fa hono komiji ko komini ngaji di dun e kreduji meden di fu nadde li le djimudun en le bangal yirwere
le fonctionnement
sakirabe kote region ngaje to faje men ko wodani ando sabbi hollitama cholla mawka tobi to en do kidal hanken fa kam minisma o kany tampi hen fa san yimbe barmi to yimbe didom buri fu barmude hen gani be fa san sona len no ya docteur regawo kenya jande fuddi kulukuru fa lamu ko an han ko lami be tombe ena den no pamine tidallaji godude e rafi hono jande suka be rewbe den no kulukuru to ena den humanibe kabaruji jande depute en mer en kanya den no kawri e dedo jande sarwusi daranido kabaru cogguli kulikoro kanyum e sarwusi yogaji neno pammi neno an han ko bami anni ya gollidde e bale jama de wonde ngala jallamude en kala denno be an han ko be faabe konjo dido golleji be keba no cogguli be keba no jotnira dum e leere jongo bale jama la musigaso de en ana e jidal fa ndawrida golleji an han ko tawen jirwinirde denno to en de region mabbe kala faanda mudum yo tottondirde ande yalla golleji kejaari en kala ana jorto sarwusi kumani jo kabaru jalleni kaggitaadi segu landini deno dabareji kesi deno biltirdi kabaru jalleni di bale jama député e maire en janginama di dabareji kesi hono imade e ko janyelidi kanyi e jalleni ko kaggitaadi en kala kani humunade e tabintide bangal yirwere jawdi mobe hawje dum deno kebe dum yalla jalleni di anan jara yeso on jarama
sa
sakiraaɓe en joni hannde alal baare fuu miɗen keeñani on ɗo ena bimbere mawnde nde ɗo bimbere ne heeƴana ɗi anniyaji ɓiɓɓe mali kala nden no dendal anniyaji ɓiɓɓe mali alal baare fuu ngal hannde min kollitan on wiide gouvernement mali o e pelle murtude ɗe ena jooddima alge ɗum woni laamorde alangérie kaaldi yalla ana kawra dow goota faa jam heɓe e leydi meɗen ndi nden no ɗamminama faa diikuuji nden no e kanaaji geelle nden no mbiyeteɗo gurjo geyi sappo e tati laamu gaawo nden no moƴƴintine gila ndungu o warali heeƴo golleji laamu hakkundeji o enna tuugi nde yewtere anniyaji ɓiɓɓe mali mahamman almaymune e mariame mayga kamɓe mooɓi yoga e ɗiɗo anniyaji kala ousmane dikko kañe barke sise ngarafa yewtere en en jii janngo o jarama.